sham, like otabasam, lani pama sham sham. Ujani tana kam kam, yani wangu wangu, yani panda ham ham. Kama soko kwako nipende wapi, ishani pata ya kumanati. Unavopendeza mwali toka Masaki, uje tupange kuwa na mikakati. Twende siku bale kwa baba na mama, washataka ni wapeleke mkaza mwana. Kuchanja chale ya pendo uwe salamu, tamani ya lango la jana liwe bayana. I love you baby, I love you sheri, I love you darling, I love you, why should I lie? I love you baby, I love you sheri, I love you darling, I love you, why should I lie?
Ross Inc. Records.
Ziwa chokoleti niwe na wena jio na beta na pandani kishuka. Kama kwako nimeshinda beti, yani umeziweza zangu hisia. Mapendo ni nimezamia, nisije kukupeza nitaumia. Jongo meho nitazizimia, tikitaka hapa hapa pale pale. Zigizaga kifuku nyendo kilale, sidi hakata mtamu kwa salale. Paketi hapa kwa raza tutukale. I love you, baby. I love you, sheri. I love you, darling. I love you, why should I lie? I love you, baby. I love you, sheri. I love you, darling. I love you, why should I lie?
Saini bili uwe nina wawanangu, wache niweke dhahiri. Tulipatana kwa moja ya sini nika.